just sometimes. The storyteller, yeah. Sipendi ukitoka kwa sherehe mapema. Ukiniwacha solo kwa keja. Sipendi ukinitowanga timing. When you whining, my girl come find me. Boogie iki call ni dangerous. Chumisi nangaro ya kusema no no no. Stay close to your phone. Baby you already know.
Kila saa nikilewa natoanga simu natumia watu pesa. Oh nikilewa nakupigia simu nakushona kupenda. Sitake jua nikilewa, sitake jua nikilewa. Ukapoka nimelewa, ukapoka nimelewa. Kila saa nikilewa. Ukapoka nimelewa. Kila saa nikilewa. Ukapoka nimelewa. Ukapoka nimelewa.